Chifugwa jani amumenya uyu chifugwa. Chifugwa amadelela iye chifugwa. Chifugwa jani amadelela uyu chifugwa. Chifugwa anali naye chifugwa. Chifugwa chipanga chilike izi wapanda. Chifugwa anali naye chifugwa. Chifugwa chimabwela chifugwa panali chifugwa. Chifugwa chayambisa ichi panali chifugwa. Chifugwa
kumapanga zimakani. Chifugwa ndiwe ogula ntima. Ama kutuma ndindani. Chifugwa chani ama kutuma. Agazi ama kugana. Ade ulibe ndalama. Ndiwe mfana Uganda. Teile umango danda.
Umango danda, chifukwa chani maskando ndimbwe. Chifukwa chani maluks ya po, fana wa po. Kumakwela njinga, chifukwa chani hey. Mumadana chifukwa chani hey. Kuyambana chifukwa chani hey. Chiri chonsi kalankani hey. Ukundikana chifukwa chani.
Chifukwa chani,
chifukwa,
chifukwa chani,
chifukwa,
chifukwa chani,
chifukwa,
chifukwa chani,
chifukwa,
chifukwa chimakwela ndi
chifukwa.
Chifukwa chani,
chifukwa,
anali nayo chifukwa. Chifukwa jani,
chifukwa,
chifukwa,
chifukwa, chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa, chifukwa,
chifukwa,
chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa jani,
chifukwa jani, sadana na mumbonya pasiko lino.
Chifukwa jani,
chifukwa, sadana iye ndi wakupa. Chifukwa jani, sadana ali wakupa.
Chifukwa jani,
chifukwa iyo wake ndi kupa ndi kuononga.
Chifukwa jani,
chifukwa jani wake ndi kupa ndi kuononga.
Chifukwa jani,
chifukwa iyo wake kunata chifukwa.
Chifukwa
jani wake kunata chifukwa.
Chifukwa
iyo akudikilila chifukwa.
Chifukwa jani,
chifukwa jani ali na faith chifukwa.
Chifukwa jani,
chifukwa punatika pia limozi chifukwa.
Chifukwa jani,
chifukwa,
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 chifukwa chimabwela ndi
chifukwa.
Chifukwa jani,
chifukwa,
anali nayo chifukwa. Chifukwa jani,
chifukwa,
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 chifukwa jani,
chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa,
chifukwa jani,
chifukwa,
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 chifukwa, chifukwa, chobangisa kukala chifukwa. Mageuza mazipoda heavy kukala ngati ndi mizugwa. Chifukwa, chifukwa, akusaka banja chifukwa. Mafana mazifila heavy kwao kulidola chifukwa.
Chifukwa jani, mabanja amata. Mwina chifukwa, pamakala kusamvana. Chifukwa jani, pamakala kusamvana. Mwina chifukwa, pamakala kudelela. Chifukwa jani, biti yasiya kulila.
Tuna ngati kuti dzingokamba za chifukwa, tizingopeza bizifukwa ndesi zingati.